ibyukora ndabibona nibyo uvuga nkanabyumva bikankora ku mutima ndagukunda 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 ibyukora ndabibona nibyo uvuga nkanabyumva bikankora ku mutima ndagukunda 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 hari igihe uza ukambwira yo kunkunda mwumva njyewe nguwe neza naho ari bwo bwa mbere mbyumvise uranyuzuza nkanyurwa uhindura byinshi mu buzima niyo mbabaye uranezeza baby nza kuguma hafi ndaguhora hafi kukura nkumeza unyuzuza icyizere ntari mfite mu buzima numva nguwe neza numva ndagushaka hafi yanjye baby ibyo ukora ndabibona nibyo uvuga nkanabyumva bikankora ku mutima ndagukunda 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 iyo nkubonye hafi yanjye mbaza naho ari bwo bwa mbere iyo mbwira amagambo manuba ari nkaho ari bwo bwa mbere nyumvise iyo ndi hafi ndishima umeni furahisha nikafurahe sitahenda mbari na wewe baby nitakukarisha milele tutahisha imimi na wewe wambwiye byinshi yuko nkunama nanjye ndabyemera ariko iyo bigeze ku bikorwa umwereka n'amagambo meza umbwirama numva njyewe nishimye numva nkaho narindi juru nzakurahiriye nzaguma hafi yawe mame sinzigera njya kure nzagumana nawe ndabivuga bayumva baribwe abagutekerezaga kwibagirwe njye nawe forever ibyo ukora ndabibona nibyo uvuga nkanabyumva bikankora ku mutima ndagukunda 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 ndabibona nibyo uvuga nkanabyumva bikankora ku mutima ndagukunda